Nimesafiri toka Januari, nimefika Disemba, niko sawa kimwili. Hali yangu haijaperemba, mlo nisitiri. Na hapa kwa Mungu nawapenda, ila nyima bahiri. Mtaendelea kula milenda. Leo siku ya nyama, siku ya wali. Sherehe kwetu, kwenu nyinyi ya mnazari. Siku ya nyama, siku ya wali. Sherehe kwetu, kwenu nyinyi ya mnazari.
Merry, 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 merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas.
Merry,
merry, merry, merry, merry Christmas.
Merry,
merry, merry, merry, merry Christmas.
Merry,
merry Christmas. Christmas and a happy new year. Let's go.
Merry Christmas.
Ay, bo.
Christmas and a happy new year.
Nikajimwae mwae. Wanosemaga siongi leo, nitaonga badaye.
Itaneni mjae. Leo siku ya nyama, siku ya wali. Sherehe kwetu, kwenu nyinyi ya mnazari. Siku ya nyama, siku ya wali. Sherehe kwetu, kwenu nyinyi ya mnazari.
Merry, 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 merry Christmas.
Merry,
merry, merry, merry, merry Christmas.
Merry,
merry, merry, merry, merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas.
Merry,
merry Christmas.